wetujide kumpewo ngo mukolo ogwo kulayiza ababaka ba parliament abajja mu kisanja ekijje kya parliament eye 12 gitandise era nga gwa kumala ennaku ssatu nga guyindira kuseteesereze kulu ow'eggwanga. Abaka bawerera ddala 5 be bagenda okukuba ebirayiro byabwe okuva ku lunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 13 okutuusa ku lunaku olw'okutaano ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno. Wetujjidde ku mpewo ng'ababaka batandise dda okukuba ebirayiro byabwe era nga bawera nkolokooto okuweereza abantu baabwe n'eggwanga okutwaliza wamu.
I, Adidwa Abdu, swear in the name of Almighty God that I will give faithful service to this parliament and support and uphold the constitution of the Republic of Uganda as by the law established. So help me, Allah.
I, Engineer Abigaba Kasbat Mirembe, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me, God.
Asham Satchopista, swear in the name of Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me, God.
I, Lilian Abe, swear in the name of the Almighty God that I'll give faithful service to the Republic, I'll give faithful service to this Parliament and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me, God.
Enteekateeka eno ekyagendera ddala mu maaso olunaku lulamba olw'enkya n'olunaku olw'okutaano era ng'ebisingawo wano tujja bikuwa mawulire gaffe agaddako.